Wanatuchukia bila sababu, wanatuchukia bila sababu, wanene natuchukia bila sababu, wanatuchukia bila sababu. Ankekwepo madi ankesema, ankekwepo tacha ankesema, ankekwepo tayuri ankesema, ankekwepo labusi. Humo wauni wetu wanaishi kiwanja, opo kiwanja wanaforce mikwanja. Japo maisha popote, maisha wadui, maisha ujanja ujanja. Wakine wabonko wabonko sio kwa mpasifuri, maisha mazuri, wauza mapuri. Hawana skuli kichwani, lakini sipo lamani. Duniani, kuna meshe kibao, nikine alari, nikine alamu vitisho. Shari kunyanye kuku, kanyabate walisho na kose timisho. Tushaishi maisha kiuni, rumla kupanka tunashia sabuni watu kumi. Mibado naishi kichumi, nashundwa kutiasa. Bado, sipaga wina umarufu, bado nasaka pesa. Sakinyonkia takoba nchakatia, kia pikitaria. Maisha popote imani kuzingatia. Wana tuchukia bila sababu, kaje nanu na msisi pende talabu. Bado na gazabu, naishi kwa masabu, napiga fimbo mpaka niwe kibabu. Kutu, sio mpuri, sio matampu, wana kona njua nkuri choka kichampu. Bado na kaza msuri kuri, snabali, wetanku skuri nafanya mampu. Humo, waketudisi tunachana nao, wekine mafisi tunaishi nao. Popo kibao, popo kibao, wakine deile tunaishi nao. Wana igia igia wajui matukio, wana kopi na kupesti vitu feki. Kwa tu birthday 45 kata kiki, wakima inti foseki. Humo, humo. Wana tuchukia bila sababu, kitipa na tuchukia bila sababu. Kondine na tuchukia bila sababu, kitipa na tuchukia bila sababu. Sio kweli, sio kweli babu waji, sio kweli, sio kweli, sio kweli dogo luke, sio kweli, sio kweli na kiwacha, sio kweli, sio kweli kwa ifani, sio kweli, sio kweli begi pola, sio kweli, sio kweli. Wana tuchukia bila sababu, kondina na tuchukia bila sababu, manga na tuchukia bila sababu, msalita na tuchukia bila sababu. Anketwe pata joka nkisima, Shabani, huma, 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 huma. E pasopo wena,
masaji South Africa.
E mwalabu, e DJ Gaba mdogo chakari. E washa kari, washa, washa.
E Victoria, e DJ Baba Masina.
E Manga, e Msariti.
E Ponte Baba Iki.
Izio, Izio, Izio. E Morogoro,
e Gaina Minoma.
Humo, humo, humo. E Kigamboni, e Chacha Pampa. Azenti, Rizio,
Mpemba,
Rizio, Rizio,
Huma, Huma,
Huma,
Huma,
Huma. Waone wetu wanaishi kiwanja, opo kiwanja wanaforce mikwanja. Japo maisha popote, maisha wadui, maisha ujanja ujanja. Wakine wabonko wabonko so kwa pasifuri, kazi kama kawa, wauza madawa. Huma, Huma, Huma. Wana tuchukia bila sababu, Chemeka na tuchukia bila sababu, Nampesa na nichukia bila sababu.
Wana tuchukia bila sababu.
E Mwana Nyamala, E Chabate FC Chomchama,
Chabate Bakula.
Humo, humo. E Matinte Chacha, E Ibrahim Faraji,
E Babiloni
Mwenye Kadoso, E Mpagela kwa Mnyani Karantini, E Pugu, E Sila, Babu Awilo, E Momo, M7 Potesia,
E Baitia,
E Zilo, Jetsasi Bilari, E Meneja Mpapu Mpumpapu, Kajile,
E Shemsela,
E Damdunta,
Kichanga chui
Dana tano
Shamte Jonko Janky Fitty Punk Club.